Hodi kwa mama mtoto mkorofi, acha nikwambie kauna takuwa na machozi ya mtoto mchokozi, itabidi uongeze pilipili kwa biriani, otherwise kasi hivo wanachama tuliangi, atutuliangi na ndukulu ni bangi na ina harufu mbaya, ina udhi majirani lakini haidhuru ni sawa, acha wamie mashinani kaina wadhuru vibaya.
Zinatubastia carbon bomb kwa kona, mina squad iko chrome na maconmen na wakora, na diploma za kufungua nisha grogon makorola, na bodom na sorora, vila mna talent so mmegeuza game Sodom na Gomora. Vuta yo trouser juu wacha kutuonesha tako, vuta yo mini chini na mwaibisha mamako, kona taftola na jua kupika uji, sio kupiga picha uchi, unfollow nyako, follow nyanyako, kutaka nyama hapa sawa chief, ibu chari tunaita usiwai blanda na beef suanga ready kasi kanga, bonga shit unatandikwa kapita mba bed cover my handkerchief. If your god is money then you're poor to me, I have a feeling you're not who you pretend to be on IG. Kutoka nasari I've been a winner, usinieke gasoline na bado mjazima moto niliwasha o3 na kamna
finyo
macho macho
finyo
niko tuna
finyo
asa jona
finyo
nda tuna
finyo
kanya tuna
finyo sana.
You ready for the world, is it ready for you? You waiting for your girl, is she waiting for you? Lisikia type yako like my bachelors, you can it true? IG Ben, yule carpenter, I feel can it true? Ni reasoning si umanga, ujinga ndo si ukata. Sacrifice ni kuifanya for family, siyo chapa. Greatness ni kuamkia legacy, siyo chapa. Siyezi kuwa juu ya tao, kakwangu tao, siyo chapa. My apartment is Amsterdam, certified Rasta man. Aki sometime na hang, I feel like Amsterdam. I feel like I'm the best, need ku make man impressive. Ku fake happiness, minimas. Less. I'm ill, nantawatesa until mkubali kesi. Kasi taku impress na skill, nipamba freshi. Ukidea tuingie commercial steel na kuanga messy. Prepare kuingia kwa battlefield na mwanajeshi. Inyele naitwa one shot kill, na filigi fiti kwa madaki action film. Na believe in ziki tani by your mansion still. Na kiliki if your god is money then you're poor to me, I have a feeling you're not who you pretend to be on IG. Kutoka nasari, I've been a winner, usinieke gasoline na bado mjazima moto niliwasha o3 na kamna
finyo
macho macho
finyo
niko tuna
finyo
asa jona
finyo
nda tuna
finyo
kanya tuna
finyo.
Wana ume seme ishamba siezi lima na kamna plow mbili, yengine ni afinyo peke. Niko na issue ikiwa tu yangu kasi kofia, kuma issue za vitabu za historia, jina yangu watoi wako wataisoma pia. Ataka utadedi kusema uku wai nisikia, nisha kusikia kila ya ukilia utarun next year. This year pia ilianza ukilia walai this year. Best year nda quit, niko high ju niko high this year. Sita kuwa high next year, kata kuwa high next year. Excuses, excuse me, please sorry, thank you. Mission impossible, keep on ingorijo. Nice kupato ki try too hard to be perfect. Sometime jipe rusa tu kwa ratchet. Smile kabado japita budget, na kome pita ficha shida chini ya carpet. Inapiga, inapiga kushinda earthquake. Inapiga, inapiga kushinda earthquake. Watu na rest na wameshindwa kushusha handbrake. Uhunye na rao wamepiga handshake.